Sankagelo, weuza konda kachelo, mzuwa na mumazulo.
Exclusive.
Ukali boku ya kanga chimiri mbiri we.
Yes I, yes I.
Oh oh,
this is Mute K.
Kalibe kuya kakati
Demja kusekefi Bela woi sikuwa ni kuzondia But veo chita ni kango vitunga Unashie konka ni ya mama manda Huka duwala ni straight kumanda Sidinga bise magero wa mapaya Ninaona po bambiri ni wakaya Huka vipanga munga chambendi webaya Waza kukwela kwela kwa lasti ni waya Mose tiziwa kuti umajitika Magero diwa wakumbia la pojika But tipemba wagai ngazikika Ndia watiza shika so once dirita Before it's too late, you sank your mozi. Wamene uza konda wa gai gozi. Umoyo huli precious, huka pungiza ni misozi. So,
Sankagelo, we uza konda kachelo. Uzuwa na mumazulo. Ukalibe kuya kanga chimbili mbili we. Moyo ni kumentena, ukadwala matenda si ya pola. Ukalibe kuya kanga chimbili mbili we. Protection. Vala, young yeah, young boy, abstena Ay, and uziwe kuti, safety ni we mbe
yeah. Uplayboy, ni wawoyo, ndabakaza sekeda mawoy ni kadoyo Nishikange na kudala muumoyo, ndiye vija fast fast uri musoyo One partner woy, yapanga sensi, hello muka konda na vindu ni bestie Many partners are no sense. Sunga chite na reserve my resources Nikuteka nyeche vindu ni paizi Uri na bright future so faka mfinzi Tiko konda timvele kupulizi Rionse tima kuwishing ila long living Wata mangisa body jatako breaky Speed kills ikaliza siya fake Tiko konda stifu no kuona daddy Muri RIP so
Sankagelo We uza konda kachelo Uzuwa na mumazulo Ukalibe kuya kanga chimbili mbili we Moyo ni kumentena Ukadwala matenda si ya pola Ukalibe kuya kanga chimbili mbili we Protection, vala Young yeah, young boy, abstena And uziwe kuti Safety ni we mbe
Vena chismatis, vena sick busy Aron Jizo, vena KBC Kalakuwa na papata guys
Safety ni we mbe
Sampak show ni MC Nicholas Peter Blue Cruz, Porsche vena gas Muka pola la muza zipeza chepansi
Safety ni we mbe
Chewe beli ngela ija malakata Saja magito guys ina papata More especially you guys
Safety ni we mbe
yes. Jody Bomb Beats, Mr. Real One Touch Magnite, osa vipanga vau cash No, Defya kuseke vya
Sankagelo, we uza konda kachelo Uzuwa na mumazulo Ukalibe kuya kanga chimbili mbili we Moyo ni kumentena, ukadwala matenda si ya pola Ukalibe kuya kanga chimbili mbili yeah. we Protection, vala, young yeah, young boy, abstena And uziwe kuti Safety ni we mbe
Swakia machosa
If you could say kefi
Exclusive from One Touch Music